Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Pale mwanzoni nilipenda, mie mwenzio nikatendwa, ndo maana leo naogopa. Naona nitaumizwa, wale wale niliodhamini waliniumizaga, wale wale niliowaamini walinitenda. Na leo ni wewe, nimekuchagua today baby. Unipende, usikuwe kama wale wengine. Na leo ni wewe, nimekuchagua today baby. Na unipende, usikuwe kama wale wengine. Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Inatunga zaidi ya mkuki, nachoma zaidi ya moto. Iwe yule uliamini, natakumiza we. Nilishapenda, nishatendwa, nilishaumizwa vile vile wewe pia ulidanganywa. Yote ni sawa vile, najua wengi wanaumizwa daily. Na kusimie, usinumize tena my baby. Toto mzuri kama we, kile watutaji mapenzi ya kweli. Kupendwa kulindwa kutunzwa, yote nitakupa. I promise nitakupa baby, nitakupa baby. Promise nitakupa baby, oh. Wow, 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 wow. Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Usinumize wangu mtima. Mimi ndo wako my baby. Mapenzi yangu nimekupa, natarajia utailinda. Kukupata kwangu ni miujiza. Wewe tuyasahau yale ya kale yaliyopita, yawe ni ndwele. Tuyagange yatayo mbele, mie na we. Promise that I'll never leave you my babe. My baby, nitakuwa na wewe mpaka kule. Promise that I'll never leave you my babe. My baby, nitakuwa na wewe mpaka kule milele. Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Mimi ndo wako my baby. Mimi ndo wako yule yule. Usinumize wangu mtima.